The true boys in the building. It's 906, baby. Golna Nikosha, window faraja yangu sawa huu. Wengine linitocha, kisa sina vyangu mtembea kwa miguu. Mungu fundi ameniletea wewe, navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe, na ukichoka bongo twende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida, na nilivo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti, kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti, ayayayaya. Nikikuona na sweti, kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti,
na Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wendo wife. Sipendagi ugomvi, love for you, I can fight it. Mama nanweka roho juju, nataka twende town kwa miguu. Penzi lako na machanganya na juju, na kama shule we ni chuo kikuu. Na ukichoka bongo twende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida, na nilivo na manguvu sintawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti, kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti, ayayayaya. Nikikuona na sweti, kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti.
Nataka twende town kwa miguu. Penzi lako na machanganya na juju, na kama shule we ni chuo kikuu. Na ukichoka bongo twende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida, na nilivo na manguvu sintawapiga.
Oh my God, you're fire. Moyoni mwangu sitoweka wimbo, nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Polo jaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweti, kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti, ayayayaya. Nikikuona na sweti,